Amakhosi oqala isahluko 20 verse 1. Ubeni Hadadi inkosi yaseAramu wabutha yonke impi, wayenamakhosi angamashumi amathathu nambili, namahashi nezinqola wenyuka wavimbezela iSamariya walwa nalo. Verse 2. Wathuma izithunywa ku-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli emzini. Verse 3. Wathi kuye, usho kanje ubeni Hadadi uthi, isiliva lakho negolide lakho lingelami, nawo umkakho nabantwana bakho abahle bangabami. Verse 4. Inkosi ya-Israyeli yaphendula yathi, kunjengokusho kwakho nkosi yami inkosi, ngingowakho nakho konke nginakho. Verse 5. Kepha izithunywa zabuya zathi, usho kanje ubeni Hadadi uthi, ngathumela kuwe ngathi uyakunikela kimi isiliva lakho negolide lakho nawo umkakho nabantwana bakho. Verse 6. Kepha ngesikhathi kusasa ngiyakuthuma izinceku zami kuwe, ziyalule indlu yakho nezindlu zezinceku zakho, kuyakuthi konke okuhle emehlweni akho zikufake esandleni sazo zikususe. Verse 7. Inkosi ya-Israyeli yayisibiza wonke amalunga ezwe yathi, ake niqaphele nibone ukuthi lowo muntu ufuna okubi ngokuba wathumela kimi ngawomkami nangabantwana bami nangesiliva lami nangegolide lami angimnqabelanga. Verse 8. Amalunga wonke nabantu bonke bathi kuye, ungalaleli ungavumi. Verse 9. Wayesethi kuzo izithunywa zikabeni Hadadi, yitsheleni inkosi yami inkosi ukuthi konke wathumela ngakho encukwini yakho kuqala ngiyakukwenza, kepha lento anginakuyenza. Zase zihamba izithunywa zambuyisela izwi. Verse 10. Ubeni Hadadi wayesethumela kuye wathi, onkulunkulu mabenze njalo kimi, benezele futhi uma uthuli lwaseSamariya luyakwanela abantu bonke abasezinyathelweni zami ukuba babe nokhweshe. Verse 11. Yayisiphendula inkosi yakwa-Israyeli ithi, khulumani kuye nithi, obhinca izikhali makangazigabisi njengokhumulayo. Verse 12. Kwathi esezwa lelizwi ephuza kanye namakhosi emadokodweni, kwathi ezincweni zakhe mayiphume, yayisiphuma ukulwa nomuzi. Verse 13. Bheka kwasondela umprofethi ku-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli wathi, usho kanje uJehova uthi, uyasibona sonke isixuku na? Bheka ngiyakusisinikela esandleni sakho namuhla uze wazi ukuthi mina nginguJehova. Verse 14. Wayesethi u-Ahabi, ngobani na? Wathi usho kanje uJehova uthi, ngezinsizwa zezikhulu zezifunda, wayesethi, ngubani oyakokha impi? Wathi, nguwe. Verse 15. Wayesebala izinsizwa zezikhulu zezifunda zazingamakhulu amabili namashumi amathathu nambili. Emva kwazo wabala abantu bonke abantu abayizrayeli beyizinkulungwane ezizikhombisa. Verse 16. Baphuma emini kepha ubeni Hadadi wayephuza waze wadakwa emadokodweni yena namakhosi amakhosi angamashumi amathathu nambili amsizayo. Verse 17. Izinsizwa zezikhulu zezifunda zaphuma kuqala, ubeni Hadadi wathumela bamtshela ukuthi kuphume abantu eSamariya. Verse 18. Wathi noma bephumele ukuthula babambeni besaphila, noma bephumele ukulwa babambeni besaphila. Verse 19. Zaphuma-ke emzini izinsizwa lezo zezikhulu zezifunda kanye nempi eyazilandela. Verse 20. Babulala kwaba yilona lo muntu wakhe, ama-Aramu abaleka, u-Israyeli wawagxosha. Ubeni Hadadi inkosi yama-Aramu waphunywa ngehashi kanye nabamahashi. Verse 21. Inkosi ya-Israyeli yaphuma yagenxa amahashi nezinqola yabulala ama-Aramu ngokuceka okukhulu. Verse 22. Umprofethi wasondela enkosini ya-Israyeli wathi kuyo, hamba usiqinise uqaphele ubone uyakukwenza, ngoba emva konyaka inkosi yama-Aramu iyakwenyuka ukulwa nawe. Verse 23. Izinceku zenkosi yama-Aramu zathi kuye, unkulunkulu wabo ungunkulunkulu wezintaba, ngalokho basahlula, kepha masilwe nabo ethafeni impela siyakubahlula. Verse 24. Futhi yenza lokhu susa makhosi onke kube yileyo naleyo endaweni yayo, ubeka ababusi ezikhundleni zawo. Verse 25. Uzibalele impi njengaleyo mpi olahlekelwe yiyo, ihashi ngehashi, inqola ngenqola, sule nabo ethafeni sibahlule impela, yalalela izwi labo yenze njalo. Verse 26. Kwathi emva konyaka uBeni-Hadadi waba lama-Aramu wenyukela e-Afeki ukuba alwe no-Israyeli. Verse 27. Abantwana bakwa-Israyeli babalwa, baphiwa ukudla, bahamba ukuhlangabezana nabo, abakwa-Israyeli bamisa phambi kwabo njengemihlanjana emibili yamazinyane ezimbuzi, kepha ama-Aramu agcwalisa izwe. Verse 28. Wayesesondela umuntu kaNkulunkulu wathi enkosini wa-Israyeli, usho kanje uJehova uthi ngokuba ama-Aramu eshilo ukuthi uJehova unguNkulunkulu wezintaba, kasiye unkulunkulu wezigodi, ngiya kusinikela sonke lesi sixuku esikhulu esandleni sakho, nize nazi ukuthi nginguJehova. Verse 29. Base bemisile bebhekana izinsuku ezikhombisa, kwathi ngosuku lwesikhombisa kwaqala ukuliwa, abantwana bakwa-Israyeli babulala ama-Aramu ayizinkulungwane eziyikhulu ayimigundatshani ngalusuku lunye. Verse 30. Abaseleyo babalekela emzini wase-Afeki, ugange lwawe laphezu kwabantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabini nesikhombisa abaseleyo. Naye uBeni-Hadadi wabaleka wangena emzini amakamero ngamakamero. Verse 31. Kepha izinceku zakhe zathi kuye, bheka sizwile ukuthi amakhosi endlu yakwa-Israyeli angamakhosi anomusa, ake sembathe izindwangu zamasaka ezinkalweni zethu nezintambo emakhanda ethu, siphume siye enkosini yakwa-Israyeli mhlawumbe yakusindisa ukuphila kwakho. Verse 32. Zase zibhinca izindwangu zamasaka ezinkalweni zazo nezintambo emakhanda azo, zaya enkosini yakwa-Israyeli zathi, ithi inceku yakho uBeni-Hadadi ake ungiyeke ngiphile, yayisithi usekhona na, ungumfowethu yena. Verse 33. Amadoda aqaphela lokho ashesha uqinisa ukuvela kuye athi, ngumfowenu uBeni-Hadadi. Wathi, hambani mlande. uBeni-Hadadi wayesephumela kuye wamkhwelisa inqola yakhe. Verse 34. uBeni-Hadadi wayesethi kuye, imizi ubaba ayithatha kuyihlo ngiyakuyibuyisa, uzenzele izidalade eDamaseku njengokwenza kukababa eSamariya. U-Ahabi wathi, ngale sivumelwano ngiyakukuvumela ukuba uhambe. Wayesenza isivumelwano naye, wamvumela ukuba ahambe. Verse 35. Umuntu othile wamadodana abaprofeti wathi kumngane wakhe ngezwi kaJehova, ake ungishaye, kepha lowo muntu wala ukushaya. Verse 36. Wayesethi kuye, ngokuba ungalayelanga izwi kaJehova, bheka uyakwanele ukusuka nje kimi ingonyama ikubulale. Wanele wasuka nje kuye, ingonyama yamfumana yambulala. Verse 37. Wayesefumana omunye umuntu wathi, ake ungishaye, lowo muntu wamshaya wamshaya wamlimaza. Verse 38. Wayesesuka umprofethi walindela inkosi endleleni, waziguqula ngeqhele elalisemehlweni akhe. Verse 39. Kwathi inkosi sidlula, wamemeza enkosini wathi, inceku yakho yaphumela phakathi kokulwa, bheka kwabuya umuntu owaletha kimi omunye wathi, linda lo muntu, uma elahleka ukuphila kwakho kuyakuba sesikhundleni sokuphila kwakhe, noma uyakukhokha italente lesiliva. Verse 40. Kwathi lapho inceku yakho isasebenza ngalapha nangalapha kanti wayesehambile, yayisithi kuye inkosi ya-Israyeli, kunjalo okwahlulela kwakho nguwe onqumile. Verse 41. Washesha wasusa iqhele emehlweni akhe, yayisibona inkosi ya-Israyeli ukuthi ungowabaprofethi. Verse 42. Wathi kuyo, usho kanje uJehova uthi, ngokuba umyekile ukuba aphume esandleni sakho umuntu engangimqalekisile, ukuphila kwakho kuyakuba sesikhundleni sokuphila kwakhe, nabantu bakho babe sesikhundleni sabantu bakhe. Verse 43. Inkosi ya-Israyeli yaya endlini yayo ihluneme, ithukuthele, yeza eSamariya.